hadal dambe kumaan oodhan duqaabu wuxuu rabo kulan dembe kuu galo weydiiday kumaan oodhan.
Adiguna denario
Thank you.